Okumala emyaka 37 nga batuze mu muluka gwa Mulabana mu disitulikiti Kalangala balajjana okuwebwa amazzi amayonjo, bafunye ku buweerero oluvannyuma lwa embassy ya Iceland ng'eyita mu pulogulaamu ya Heroes okubazimbira sisitimu y'amazzi amayonjo. Omusasi waffe Dawudi Ssekayinga alina ebisingawo.
Okusinzira ku Patrick Kagurusi akulira programu ya Heroes, system ezimbiddwa esobola okuweereza liita 300,000.
Tanka erinako system eweereza capacity ey'amazzi 10,000 elita buli saawa. Gano amazzi bagateeka mu tanka ya 300,000 egy'amazzi, capacity eweereza amazzi ku ssomero erye Mulabana, ku health center ne ku byalo wano ng'ekyemabigo.
Ono ategeezezza CBS nga kino bwe kyakoleddwa oluvannyuma lw'okisula nti amazzi mu nnyanja tegakyesi.
Abantu bayiwamu kazambi, bayiwamu ebintu ebiva mu factory, bayiwamu emmere n'ebintu ebikulukuta kuva mu abantu babeera era bigwera mu nnyanja nga tewali kuziyiza. Walimu kyekita algi, walimu obulwadde ng'obwa bilihaazi obwo bwe muwulira n'ekiddukano ng'osanga mu health center eri Mulabana buli mwezi balabayo abantu nga 9 bonna balina bazze baddukana. So ekituleetedde okuleetagana amazzi.
Aisha Nabunya omutuuze ku kyalo ky'Emabigo alaze bwe gaba weewudde ku kizibu ekirudde nga kibabu by'omutwe.
Amazzi gano gagenda tutaasa kubanga ffengaffe abaamu twadde tulaakinga amazzi ku mwalo kuno munaabaana abaffe okutwaliza wamu ogakimayo eri wansi bubadde buzibu nnyo okugano nayo mulimu ensolo mu mazzi muli so okuva lwe twalabye ntugenda kukwasaganyagana amazzi ffenga siimu yaffe. Buli mwezi twasazeewo tubeere nga tujjangamu abantu 2,200 tusobole okulabutaayo tugenda okulabira amazzi guno ddala nga wabaddewo oba uko waliwo ekyonoonese gano era tuli beetegefu nti tugenda kugalabirira.
Yesivin Gumason amyuka omubaka wa Iceland mu ggwanga agamba nti bw'okwongera okuyamba kw'eggwanga lya Terea Uganda mu kuvuunuka ebizibu nga bino.
But Iceland has for many years been supporting fishing communities in Uganda including in Namayinko district and Buikwe and we have intention to continue that support via district local government.
Kurakina na mwenda katonyeze bili CBS FM Manduso, nze David Ssekayinga, wano mwebizinga ESS.